fiti sengiwile manje awabaphethe sebafiti manje awabaphethe sebasuthi bahlile badla ukudla kwazume manje ekilingiti sengiwile manje awabaphethe sebafiti manje awabaphethe sebasuthi bahlile badla ukudla kwazume manje ngathi hayi bungabayeki makwazi ukwenza ngempilo ungabayeki makwazi ukulala udlile ungabayeki hayi bungabayeki hayi bungabayeki ngathi hayi bungabayeki ungacabanga emuva ungabayeki
I'm going to Facebook. I'm going to Facebook. I'm going to Facebook.